na wazungu ni wa kweli, hapana machasa. Sura hapa kwamba anafanya takara, lakini siku ya haki, siku ya kweli wa Mungu, wengine akibahabu wazungu, hapana machasa. Waini wazungu hao na waabika hao wala kona ya zamani
wazungu
arudi pande ya maamuma kwa sababu acheni wa mpira wabia, lakini katika kona hao wanarusha nyuma, atarudishiwa ingine baadaye, lakini si hata wana aangalia kisha baadaye kulengana haki wangine taweza kuni uzu mbinu yule aangalia mbinu yule aangalia na fikiri niko haki. Wale hakuna lawama atarudisha. Wale hakuna iko lawama. Basi atapatiwa tu watu hawataki. Kazi nao. Kama nataka watu kwa kiasi. Mimi sitaki apelekewe. Watu wa kiasi. Fanye kazi yake. Iko watu yake apatiwe. Akae huko mbali. Atulie. Afanye imani na utaratibu. Na umakini na tabia na vitendo. Lakini watu ya imani wala ina juhudi, wengine ilikuwa hikima. Mimi sikubali kurudisha nyuma, lazima nirudishe kazi ndani. Akiwa iko amani na usalama juu ya watu, mimi tarudisha. Mimi nataka hiyo peke yake, sitaki kitu kingine. Na kitu moja katika ulimwengu, wale wazungu hao kwa hiari yao amenyuma mkono kwa njia ya amani, amejirudisha nyuma. Hata kama anafanya kitu gani, hakuna ruhusa ya kuzunguliwa mpaka siku mbili. Hata kama iko madhara, bora akae kwa salama. Baadaye anaamrishiwa njia ya haki sawa na haki, ananyashwa, anahifadhiwa mpira amiri mumi, akiingia kati ya sawa njia ya amani na usalama ya jamii. Hapo tazingatia nipime kamera yake, nijue ubaya wake, uovu wake na ubaya ni kitu gani. Mambo yalokwama ambao kwa lawama ya havya sitaki. Kama ina lawama na mtu gani, hata kama naua watu, hata kama nabakiza watu, no, mpaka wakati madhara yake atazingatiwa baadaye. Maana kwa sababu tangu wakati hiyo amewachiliwa, kwani watu wamemalizika wakati yeye ameharibiwa. Iko wapi watu tangu wakati ile? Bwana akusamaze, anashika watu. Mambo yetu namna hii ndio mambo yetu namna hii, ni kuchana macho, ni kutenganyana, ni kuambana, ni kuhayau, ni kuhayau. Na Mungu anaandamana mwetu, anadhinika, anawaka, anadhinika, anawaka, anadhinika, anawaka. Upo! Aya, kwa wei! Kwa Ana haja kudhulumiana, ni kupana na rusa, Watu niko tele kama hizo. Kila mahala umeendu.
Wewe.
Nipatie na basi watu hao.
Tengea
ingi, hata basi. Na watu. Akiwa wewe ni mtu wa heshima. Watu wako heshima. Watu wakikuheshimu na wewe fanya imani na watu. Fanya imani na watu, fanyisha kazi na masaa. Funga kazi kwa saa. Fanya kazi kwa saa. Kama kawaida na suri ya watu yote. Na kuangalia watu na kuangalia na kazi. Yazemu. Yo vivo en la niña ujungu. amenikosesha pati ya basa ya kutenga yeye mahala, amenikosesha mtu kama hii. Mana! Kabili mengi sana ata anaji atachekiwa atapekesheliwa atashafishiwa atafunjwa ramli yote. Angalia haki yao namna gani. Atasimamishwa mahali mmoja, atasimama na serikali. Kutoka anasimama mazungumzo yao. Saidi ya kushuhudia ramli wako wameandikwa maneno yao. Wai ramli iko mingi sana na kila ramli hajui manzake, anajijua mwenyewe peke yake. Sijui kama fahamu hii wanayo. Mupira amina mwili amini niko pamoja na Saidi. Mimi Saidi ya serikali hapa angalikuwa Saidi hawezi kusimama kuja mhubiri yangu na hakuna serikali karibu yangu, lakini iko Saidi kubwa sana. Mimi nashukuru juu ya serikali na ramli yote iko Saidi yao ya mwanadamu anashuhudia maneno yao ya kuteremshwa akiwa ni udui akiwa ni ubaya. Nairobi, Mombasa, mahali yote anafahamu kinda elia anajulikana. Ramli inafanya kazi gani? Akiwa vitenda mzuri, akiwa vitenda mbaya, anajulikana. Ramli ya kukonesha watu, amefanya haki. Ramli anaua watu ovyo. Zote ameeleweka na amejulikana na amegutuka gutuka yote mahali yote dunia mzima. Waini mahali hipo, tafadhali kwa hisani yako, Allahu Yasin, ya Rabbi Yasin, kai Ramli ajitulize kwa hisani, awajitulize, awajitathimishe kwa njia ya amani na usalama juu ya jamii. Ramli hana dhambi, Ramli hana dhulma, Ramli hana hiana, Ramli hana hasidi. Mambo yote mwenye Ramli, mambo yote mwenye Ramli. Lakini yeye mwenye Ramli akiwa anafukizwa adha yake inashikwa, wako naangalia asemi uongo. Ile ile naona anazungumza haki ya kweli, akiwa ni kweli, akiwa ni urongo, akiwa ni mizi, akiwa ni nini, lazima unazungumza vile na mahali. Kwa hivi akijepa akivunja akimaliza hili na hili hoya basi hana mishauri yao. Wait, Ramli, yetu ya hapa kulingana na vile ameshambulia Ramli. Habari ya kijana ametuadhimisha sana na ibaka inatokana na watu wa Ramli na serikali. Saidi elia zahii elia hii Saidi ipaka Nairobi, Mombasa, Uganda, Tanzania, Somalia, Rusia, China, Arabia, India anapata habari Ramli ya Ramli anaye habari yake. Kwa hivi akiwa Ramli ya binadamu amewakilisha na serikali, anawakilisha na umoja ya taifa ya umani ili za kushariki ya kupanda vijana sisi mambo akiwa mwaminifu akifanya mabaya atalipiwa pesa yake.
Kwa hapa, naweza kukumu mara moja. Kwa hapa, naweza kukumu mara moja. ਕੋਣ ਕਿ ਨਿਗਾ ਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਤੂੰ ਆਂਬਾ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਤੇ ਨਿਗਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਤੇ ਨਾ ਆ ਕਿ ਨਿਗਾ ਨਾ ਰੇ ਕੋਈ
Thank you. Jumbo. My name is Sami. I'm born in Kenya. My mother is Kenyan woman. My father is Kenyan father.
So, you are here.
It's good.
There is no any problem. There is no any problem. Asumani! Então. He's my best friend, this guy. Mm-hmm. But myself, smoking cigarette, I cannot enter in my brain. So.
Where?
You see, there is. I'll show you. You are from where? This guy who Mr. Henry from Ghana, Mr. Henry for Arsenal guy, Arsenal. You know about football? We don't know. Arsenal. Spires, Beckham, in Kenya you meet me, Groba, my dear friend, I'm here from Ibon until now. You are from your country, from you are born until you have your age, is it?
Mm-hmm.
Yeah. I know English. I'm a teacher.
Ah.
Lamb guys, lamb boys, Malindi High School, and I love all my people. When I get money, I go to drink with my students. I love them. Them, they like me. They like this. Say to me, I tell them, they catch me. We love you. No, teacher. I want you to fuck me. Teacher. They say I'm talking. My students, three, my students, pregnant to me. Pregnant. From my penis. Is it? So, I know what I'm doing, and I know what I'm doing. They know, and I know. We shall meet next time. I want to show you the thing which I'm using for this. You call it. If you eat, inaitwa chakula. You know chakula? Chakula. Mangiare. You know mangiare? In Italian. What tribe you are in there? Manake, I'm Italian. Me Italian, Duman Italian, Kenya, but niente, uno, niente capito, italiano io, va bene, vieni. Come sei? They know me. Italiani, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Uno, due, tre, quattro, cinque, sette, otto, nove, dieci. Asumani, the boat man. Hey, no me. Asumani, una boti boy. Asumani.
Hello.
Una boti.
Boti now.
Sasa.
Jambi, bate.
Manda, uku.
Amanda, toto sleka.
Go, Danny. Ida.
We want to travel. Let's go to church somewhere. I want to, you know myself, I'm rich man, as Italian like you. I can spend you to Spain and I'm in Italy. I'm giving you my money. You go to spend my money, then you come in Kenya. You see Tanzania? Is another country. It's Benjamin Mkapa was it the you see? Now there is no that right president there. It's Kikwacha. You know the president of Tanzania this moment? No. Let's go to news. Government. I'm a government people. I don't know English, but I can talk to you and I can tell you about German. And I like people like you. If you can teach me English, I'll be good man in your life. I'll show you where life coming and where life going. Except my God. Is it? Except my God. I cannot affect my God in my life. My God. effect in my life. Is it? You know about him? No. No. Who was good Bosnia, Sarajevo, and God. When God says, the rain was in 40 days. So, build your house. Are you understanding me? You understand me? Build your house. And okay, he built, but God tell him not to build for your people, but every animal, too. You see? your name is calling what? Your name. Not purpose, your name. This moment, I'm telling you how, what is your name? Prayer. My name is Sam. S-A, the committing M-Y. Blair. You meet me until in your heart. I love my Jesus. I'm Christian. And I love my Jesus. I will die with my Jesus. Thank you. Love my Jesus. I love my Jesus. I love my Jesus Christ. And when I'm going, he knows where I'm going. I love my Christian from PCEH. Prosperity in East Africa. Sincere talk. Am I cheating? I'm born in church. Sincere talk. You are numb, but I'm born in church in America. My mother, my father. They leave me in Africa, 1989, in South Africa. I don't know where I'm going. I be crazy man in South Africa for 6 years. I'm come to Tanzania for 1 year. Then they bring me in Kenya, 3 years. Kibaki, President Kibaki. He saved me in my life. And I love this President of Kenya. But I don't know my life where it ends. My God knows. My God, drive my life. This moment, if you ask me to go out of this Kenya, I'll be the first people who obey your country. He left me this area, fucking area, guys. And I like. Let's go. Anyway, let's go. Come, I want to, Angalia, I want to show you the thing which you, myself. Joe, come.
There. You know this, you see down there. Not too far.
So you like what? You like what? You are my friend. My name is Sammy. What is your name? You see me cold. I'm not smoking. I'm not doing anything. So I want you to see me there. I want to see, there is something like a soil, people, is like a cigarette, tobacco, you know tobacco? You cannot go far. You cannot go far from here. I'm your friend, I'm your brother. I'll take you like my brother. But I'm using that thing. Not too far from here. Yeah. Let's see that thing. Then you turn here. You sit here. No, don't take it. I take myself. Don't take it. You just check on your face and you see it. If you don't like it, don't like it. If our people like it, let him like it. Am I talking English? Let's go. Don't touch it, but check it. Is it good? As a cigarette. If a woman. Don't. As a big virgin.
Naraka.
And the big value, you want to fuck her? From Pate Island. Pate Island, Swahili people, but Portuguese commanding. If you want a history, you follow me. If you want a history from university night, you follow me. Eden Rock. If you want a history anywhere in this Kenya, Eden Rock is not my country, but my job. This is commissioner, we meet there. In Lamu, we meet anywhere. Don't trick me, and you fear to me, no. But, let's go there. You know this? No, I go then, I meet you. You see the support of the Kenya Power Lighting there. Support like this one. The second one you see. So I'm going then. So wait a minute. Your name? My name is Sam. Your name? Okay, I'm coming. And I brand. I'm coming. I know what I'm doing. You know what I'm doing. If you want me and you to fuck your woman, you fuck until tomorrow. Yeah. Rastafari.
I'm coming. Don't move. Don't move. If you move, you get me American. American, what for in America? But wait a minute. Too many.
Ronaldinho is my child, and I love him. And I love him.
Thank you.
In this area, no problem. I love people of Lamu. My place is in Teketone, and I love my children. I love my church. I love my children, I love my church, and I love my family. And I like them. You see? So, when I'm here, I'm equal. I'm a tourist from Malende. I can show you so many things in this land. But people of land, they can show you. You have a camel? You want me to buy you a camel?
Don't worry.
Want to drink a soda? I'll buy you. Don't worry about it. You know, people say Zungu have money, but Africa have my in Kenya, not Tanzania. Tanzania, this moment is Benjamin Mkapa. Benjamin Mkapa was disappeared for that seat. You know? Kikwete. Mr. Kikwete. He will be the president in Tanzania. Tanzania bar. Am I with you? I'm educated from Njoro. Egerton University. 4 years. So I know English. I know science. Kenya Science Nairobi. Kawangware Road. I'm educated there. And my home is there. So I'm using my mind. And I'm using my talent for people. I'm a Rastafari. My friend, I don't know your name, but if I know your name, I can tell you one thing. Life, human right. Human right. I'm not here to tell you give me money. No. No, and I cannot. Yourself, you can go to your country, you send me money. Yeah? You send me money.